Black Falcon kasama kumpula swa JLSK 641 from L. Yo, Frank Crew.
Woody Beach go crazy.
Sinza kusunga, monga sikiriti we baby. Nifuna kulangiza ziko yon, kuti ndiwe weka mwela. Kukusunga sikiriti we baby. Pano pene ninafika, kuti mwona zanga. Oh baby I'm ready, I'm ready. Baby I'm ready, kukala wako ile. Baby I'm ready, I'm ready, I'm ready. Kukala wako ile. Alaji katisha baby, alaji katisha baby, alaji katisha baby, ozale kela ko. Alaji katisha baby, alaji katisha baby, alaji katisha baby, ozale kela ko.
Baby katisha, no chukusha. Ni one second somu timo four she seka. Ni one fiki somu timo four she fika. No kupita na mumba ni walimpu kusha. Leza ale bala waza baku kusha. Na waza bali nolu badi paku kukusha. Badi bombe njito yon sekelamo. Teti mpwante na kajabe nari sekelamo. Mwadi bomba mayo konzo komuli. Mwadi bomba data konzo komuli. In fact ne ya chupo mkalunda. Pwenda la mosho mampingu na kalunda po.
She ready to love who she na fie. Why so for fia chingia fie na di.